Let's get him!
Short man find a bit.
I think it's a ticker flow, I think my cell and it stands what?
It's Mr. Z, Mr. Zambia. Shibodia Square's music.
And Dory, press it on.
Dine waku gaza. Dine waku gaza. Dine waku gaza. Kuchibodia je ku gaza. Dine waku gaza.
Waku gaza.
Dine waku gaza.
Waku gaza.
Dine waku gaza. Kuchibodia je ku gaza. E kombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. E kombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. E kombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. E kombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. Chibodi ya compound. E kombo ni bonse balanjari notorious. Hey, just don't ever forget your Chibodi. Biranja penombelia. She bonse ya beka na mwanji kuchi. Mwishi benelo kwebo kuchi. Habengi kuchi bali zambiri langa. Waisa kulianga kulangiri na. Matrak seko ya washire kana. Bambia mwabasungira bana. Mwebantu ni pempa ni mfele likon. Kubali ya basompo na bantu wa mafon. Habengi ya machangi fya kuchi volia. Wali ya musanga gamba isa kulia. Jekwe vajiveka na bonse kulia. Kumia wonga waila habengi vala ya. Shibuli ya kwaya wonga maketi fye. Habantu wa habengi mwebesa mofye. Gabwati ya kachero nisi batu. Dine waku gaza. Dine waku gaza. Dine waku gaza. Kuchibodi ya jeku gaza.
Dine waku gaza.
Waku gaza.
Dine waku gaza.
Waku gaza.
Dine waku gaza. Kuchibodi ya jeku gaza.
Ekombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. Ekombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi. Ekombo ni mwanji bambi batina beka na kumbi.
That compound is full of drugs and drug dealers. But I can tell you that 75% of those people who deal with drugs have a poker, abantu amafone. No kupange mila in the name of Chibodi. They don't live in that area.
Best MGP, Real Scandal, Mr. Shakira Kupi, JC Kunampuntwe, Riley Nakachafo,
Just Man Panda Beat,
Deep Brown, High Tech One Bible, Shy L.
Exclusive from Zama Beats.